Yeah. It's your boy Trick Zambia.
Marco Progressions for Records.
It's Aliwadra.
Downloaded from gastomusicblog.com.
Fani fale, hakuna zekonda, kulika mwani mwale, hakuna zekonda, family ni balika, ni hakuna ya nivona, na. Niliki kwa kulima matawa, bafumi balikomu bato chisali chalo zaka. Niliki kwa kuwata musali, bafumi wa maleto mshimbela umeto yaka. Niliki kwa kuwata msevezi, babaizi kwa pata wapazola mapepa yaka. Hey, upilo waka wa mbalanda. Wapala kubalansa. Antitumani ya nivehile makapoto. Ya nitamezi mwamshitu. Ya salati kuli upilo waka umehani. Kapa hayo manji kulika le family ni kile ya kufoseza. Na kupa uwa swale. Kufoseza na kupa uniswaleni esi mwenti ninalimai esi mwenti ninalimai ima ninalimai.
Yeah. Yo, listen, Hatasso. Awa, Luli Nalika Kukasha. Kono ape kunanda vanikasha. Wona, batia blani kashwana. Produce sa papelo kukasha. Bili wipe me every time. The tricks say mwali vitae. Like a chisanga, neki is down. Seni panga kafila is down. Kuni swalele. Life yaka nina nitabele. Nigile kwa kukalite. Kononga mikutela neke muanite. Mwani nyandisa. Zemueza faisa kabisa. Ka life ike mwani pilisa. Nitsete mwamusa visa esa.
Esi mwanti ninalimai. Kate ninalimai. Esi mwanti ninalimai. Ninalimai.
Whatever I try to do doesn't seem to go through. Some people start saying that I'm a fool. I didn't choose to live this way. It's poverty. I wish you could fit in my own shoe. Yet I've been working hard just like you. Just that in Ninalimai, I'm not like you. It is true and they say that this world is so bitter. Nebo hao washatala kono we na kona usheta. Kili zila zilu fita. Nikutia marika peno nikuwe ya mulimu kwa pata. Mulimu ya mata. Upilo waka selilu shango fa pepa. Nenize nisepa. Kativu pilo waketa. Baba nane maliko na baba izi kwa pata. Mwantiko na baba izi veta.
Aiwanti kuli wafumini wana waiketanga. Una mabota na walu kendanga. Alu kendanga. Nilike kwa kunanulela, nilike kwa kunanulela. Daily na fufulelwa, anina kwa kulobala. Anizivili zazikolika nipazulela.
Another banger hit song man. Another real life situation. And your tricks is a damn. Wear outfit. Kwenyona mambaba. Kudi. Ice drop we need ya. I'll be cool. I'm a London levels. And all the street niggas I got you.
Downloaded from gastomusicblog.com.
My diet with no diet.
Marco Progressions Records.